ChunkySupplier.com.
Big soundtrack.
What is the mafia?
Usione na trendy. Fasi na moja. Ujua uni upepo alufu madaja mawiri. Ujue, ujue. Anza kuoga tujaoga. Fasi na moja. Anza kunywa tumemwaga. Fasi na moja. Usione, usione. Usione. Isi hapa. Ehe. Kaluka kanasa.
Yo manga was puppy.
On the same mix.
Anaumwa, anaoma, anaogopa, tatu moja. Anaumwa, anaoma, anaogopa, tatu moja. Wana kumchina kula kum 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 kali. Mkorea kum 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 kali. Kwa kalori kum 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 kali. Wana gastili kum kum kali. Sasina moja moja moja.
Silence as a moja, wewe.
Who's first kicking kwa gia za piki piki? Who's first mfiki kama mfiki ya kulipi? Gizi ispana wena jina kuzibiti. Mikiti chenye msumari unataji kuka kwa biti. Unataji kuka kwa biti. Kama uniwezi bato basi uliza mashabiki. Gizi kata funua, mkago napotea. Ale kufunza wewe mimi ndo mwalimu wake. Ale kutuma wewe mimi ndo kaka yake. Fendi bifu nimetulia tu. Na ukiteka bifu nitakuchana tu. So mara mbili hata mara tatu tu. Weka tuweke, jemeke mazese. Fumbo fumbie mjiga mole. Kushinda
asina moja
watoto chanika kula kum 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 kari kula kum 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 kimya kimya kula kum 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 Santos kula kum 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 oni wangu kula kum kari kula kum kari kula kum kari kula we baba nurati kula kum kari kula kona mbaya kula kum kari kula chiziboti kula kum kari kula lamsheti kula kum kari kula kula kum kari kula kanabino kula kum kari kula weta ila kula kum kari kula wani wangu kula kum kari asina moja anaumwa anaoma anaogopa tatu moja anaumwa anaoma anaogopa tatu moja
weka silensa Wanakumanga producer manga
Hebe mshikaji wangu
Ibiti kapija nani ibiti Ibiti kapija nani kwani
Nona nanchanganya ujue Nanchanganya ujue
Mwenye kiti
Oa
Emu nijibu basi
Da ibiti kapija boti mwanangu Sinajua zile
Hi Kweli mwanangu maisha ukweli mwanangu Dankani nambari maisha ukweli
Ibiti kapija bot Tunaruka kibot kibot kitaalia machizi kama pot weka lori kama pot kama wena gastiri kama pot we majenga kama pot kama au bena saba kama pot unaruka kama pot
mwanangu gizi mbona kama umezidisha utawaita
producer manga nipigie honi baka jeketi nipigie honi wepa kalugalo nipigie honi nipi aubena talo nipigie honi nipigie baka visiga nipigie honi we madawa nipigie honi meneje sidadi imedu chafu yao Fasades Fes pomada Fasina moja Uwe meneje aibu na hapa ipo Fasina moja Hapa safi mwenye kiti Hapa safi mjerumani Hapa safi meneje antore Watoto ayombo Wapi mchina Anisalime mwana ngundombele Wapi mselaguri Anisalime mwana ngukalori Anisalime mwana ngushaduri Wadogo zungu Wapi taufiki mzoa kufuta futa Watoto wa chamazi Watoto wa kigamboni Watoto wa manzese mwana nyamara Watoto wa visigia Watoto wa kibama edi moja Uwe babu maranto Anisalime mselangeda kimara moja Kupinatari kismigo Sasina moja
Kiso
Salapendeza Jomba devi vani mazuna Dogo ibu Sasina moja
Weka sile Sasa weka sasa.
Your mango was poppy. On the mix.
Chunky supplier.com.